senyo yungtiti Lantoze Na edaheza ni mseni wefu Ula Kanjala MCA Aroni Musibi Eee abolambu Maraji notes yenyevu MCA wana Umweze tukura buwana nomba
Julian of the beat
Aroni Musibi papa Ezi emere Aroni Musibi papa Ezi emere Umaendeleo, Aruni number one. Umaendeleo, Aruni number one. Aruni msibi papa esi emele. Aruni msibi papa esi emele. Umaendeleo, Aruni number one. Umaendeleo, Aruni number one. Marachi, Hobani Uriga, Tinira Tiafu, Xavia Josi, Mani Hurla Sikara, Sendevale, Jingolo, Bukati, Kanjala, Ukuyudi, Eluhari, Mumabo, Eluche, Siunga, Sibina, Kalalani, Benga, Harenga, Nemunda, Mascarella Shida, Josi Vito, Sibulamisala, one of the votes of having his own wonder, who public school of his. Mama Vajane votes for Bulakatam Sada Boskosi. Mama mboga wana boda boda Vijana babula katika kazi wanga ikanga Lakini nerolo no Aroni Musibi Yemere nafu Yahamua Mahuwa kama nafunzi hulunu utisukuli Uvera umanani Kalaba ota Handia volanga mbu Matike vanga kakora Siku wala longa mutivita Kaleta paka mudala Zola barani siyasa da Hulunu viruki Kutie Aroni msibi papa esi emere Aroni msibi papa esi emere Ai, umaendeleo, Aroni number one Ai, umaendeleo, Aroni number one Aroni msibi papa esi emere Aroni msibi papa esi emere Ai, umaendeleo, Aroni number one Ai, umaendeleo, Aroni number one Mwanimaduya manje Takenda umanga shirosi Tingolo Kanjala Sikara bukati masende vale Tingolo Uganda Vamama ndevasia mende vaze Vahamua Venya kubisia Aaron Ave musie marachi not Sishido kesu tinotiosi siwe Mwaninde nyokaribishe mwishimu wefu Ababore mamarachi wosi Nishino shela bakora Mimwese tikura Karibu mwishimiwa
wa Marachi North Ward. Naomba watu wa Marachi wote muweze kunipigia kura 2022. Mimi ninakaa na nyinyi hapa naelewa shida ambapo mnapitia shida mingi sana. Mimi nitaboresha elimu, nitaboresha ukulima, barabara zetu zitaundwa kwa njia ya kisasa. Watoto wetu wote watapata fursa ya kujiunga na shule za upili. Na pia shida ya maji pia inatukumba sana katika eneo letu hili. Nitahakikisha kwamba kila mwananchi anayeishi Marachi North Ward anapata maji safi. Alafu tena kitu kingine, tutasaidia hawa mama mboga wa biashara ndogo ndogo hawa, tutaweza kuwasaidia kuboost biashara zao na kutumia fedha za county, at least zile grants, at least pia waweze kuboresha biashara zao. Mimi na imani ya kwamba mkinipatia kura mimi kama kijana wenu, mtoto wa boma, mtoto mwana wa mdala, tutafanya kazi pamoja kwa njia ya usawa. Na Mungu awabariki na mnikumbuke 2022, mnipigie kura kwa wingi sana. Asanteni.
Aroni msibi papa esi emele. Aroni msibi papa esi emele. Ai, umaendeleo, Aroni number one. Ai, umaendeleo, Aroni number one. Aroni msibi papa esi emele. Aroni msibi papa esi emele. Ai, umaendeleo, Aroni number one. Ai, umaendeleo, Aroni number one. Masene vale Baraza Nende bila huibira Nende kijana wifu Producer wangi Hula busia Teso not Hali King Julian Awolambu mwishimu Aroni Musibi Hende ndio inayotosha, yani yendo kiboko yao.